hata ingoji mini. Swali nini kisongesha utefuata chini. Karibia ni nasiri ya bufanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka. Bam bam, peleka mapen peke. Misi nanga hizo za didi. Tetenje piani, mbling piani. Gogoro ama sling, hizo mabati za nini. Hotter than pepper, mtoto kakameka. Nekesa mewesa na yomo na Kingereza. Akipeleka chini, mina cheza na mcheda. Na idigi design ule wanjigi udigitenda. Si charul na shanti, ni big baba na manga. Wabebe kwa party, cheki jinare ni dati.
Swali nini, kisongesha utefuata chini. Karibia ni nasiri ya bufanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka.
Hey, dark skin girl, na gloss kwa lips. Pretty young thing, move ya waist na hips. DJ Asha drop, ebu songa like this. Toto edible, yum yum, chef's kiss. Songesha, songesha, toa minje shoot videsa. Kutesa, kutesa, body twin atupa pressure. Whenever, wherever, sumbua tangwa kue fresher. No, no matter the weather, kifua nje boots za leather. Bring the cash, baby, I bring the moves. Chalia mesota kwa kabaya ni tabu lakini. Swali nini, kisongesha utaifuata chini. Karibia ni nasiri, ebu fanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka.